Moni moni mvera konse kumemuli, ine ndada zedi kuti takumana mprogramino ya tisanthule Bible. Ndipo ndifuna ndipatseni moni ndithu wa mtengo wapatali kuti takumana mprogramino. Pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso, kutenga kubuku limodzi kuchipangano chakale, kubwera chatsopano, kubwerera chakale, pang'ono ndithu kuyenda ndi buku lilonse, chapter ndi chapter, vesi ndi vesi. Lero tindimwayi wopitiriza ndithu kusanthula buku lopatulika makamaka ku 1 chapter 18. Tiyambira pa verse 1 ndipo tirowanso ndi kupita mu chapter 19. Mbale Osman Chiramanda ndiamena ndi nkhani yonse.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Taonani chifundo cha Mulungu chalola inu ndi ine kuti tiyendere limodzi pa ulendo uno. Tere tabvani mawu a Mulungu pa Roma 8 verse 34 akunena kuti ndani adzawatsutsa? Khristu Yesu ndiye amene adawafera. Inde, makamaka ndiye amene adauka kwa akufa, amene akhalaso pa dzanja lamanja la Mulungu, ameneso atipempherera ife. Ndiye mu programu ya Peter. Timasanthula kuchokera pa 1:16 verse 8 mpaka na 17 verse 27. Momwe timaona za nyimbo ya chiyamiko ya David ndi nkhani ya kachisi. Ndipo lero tilowa mu 1:18 verse 1 kulekeza chapter 19 verse 19. Mmene tiwoneza nkhondo zomwe anamenya David. Tsono mwina inu mwafusa kale kuti mwakhala mukutsindika kuti buku la mbili likufotokoza maganizo a Mulungu. Ndiye nkhondo zikhoza kukhala maganizo a Mulungu bwanji? Ndiye poyankha fusoli ndifuna tionekaye mawu a mchipangano chatsopano mu buku la Yakobo 4 verse 1 mpaka na 2. Akunena kuti zichokela kuti nkhondo, zichokela kuti zolimbana mwa inu. Kodi sizichokela kuzikumbitso zanu zochita nkhondo mziwalo zanu? Mulakalaka ndipo zikusowani, mukupha ni muchita kaduka, ndipo simukhoza kupeza mulimbana ni muchita nkhondo, mulibe kanthu chifukwa simupemba. Ndiye pamene taona yankho lake tapeza kuti nkhondo zimachoka mu mtima wodetsedwa kapena kuti mu mtima wonyasa wa munthu. Ndiye pafunika kuti padziwike bwino kuti kumangola nkhula zakuthetsa nkhondo ndi pakamwa chabe sizokwanirayi, koma pafunika kukonza muzu wake kapena kuti pafunika kukonza kumene kumachokera nkhondozo. Mwa njira ine tikunena kuti kuthetsa nkhondo ndiko kukwaza so mtima woyipa wa munthu. Ndifuna mukumbukire zomwe adanena Ambuye Yesu pa Luka 11 verse 21 ndi 22 pamene adati, pamene paliponse mwini mphavu alonda pa bwalo pake, zinthu zake zili muntendere. Koma pamene paliponse amdzera wakumposa mphavu nakamlaka, anchotsera zida zake zonse zimene anazitama nagawa zofunkha zake. Tsono mwina nkukhala kakasi kuti kodi chifukwa chani Ambuye Yesu anali kunena mawu amenewa? Yankho likuti Ambuye Yesu amadziwa kuti kunja kuno kula adani posepose, kutanthauza kuti sitikukhala pa mtendere mdziko lino ayi. Ndipo chiyembekezo chathu ndi chakuti Yesu Kristu amene ali mfumu ya mtendere ndiye amene adzabweretsa mtendere weniweni. Tonani kuti nthawi yomwe munthu woyamba anachimwa, Mulungu adanena mawu awa pa Genesis 3:15 kuti ndipo ndidzayika udani pakati pa iwe ndi mkaziyo, ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake, ndipo idzalalira mutu wako ndipo iwe udzalalira chitende chake. Tere awa ndi mawu amene akutsindika kuti udani umene uli mdziko lapasi ndi chifukwa cha uchimo. Ndipo palibe munthu wina angachotse udani umenewo. Kutanthauza kuti nkhondo zonsezi zikhoza kutha ngati uchimo ungachotsedwe. Koma tiyenera kudziwa kuti nkhondozi ndi zizindikiro za nthenda, ndipo nthenda ndi uchimo umene uli vuto pakati pathu lero. Tsono mwina mwafunsa kale kuti kodi nkhani iyi ikupita kofuna kuonetsa kuti Davide ndiye munthu amene Mulungu wamudalitsa. koma chotsetera chake chakudalitsidwa ndi chakuti wapanga udani ndi anthu ambiri. Ndiye nkhani ikuti Mulungu afuna kuti ife tidziwe kuti ngakhale Davide anali mfumu, koma ufumu wake unali mkati mwa dziko momwe muli nkhondo. Wokondedwa anzanga paulendo, popeza inu ndi ine tikukhala mdziko lomweli, tiyenera kukhala tchelo wokondedwa kumachenjerero awoyipayo. Ichi ndi chifukwa chake nkhondo zonse zapamoyo wa munthu zichokera ku uchimo wa mtima wa munthu. Tsono pano tiyeni tione nkhondo zomwe Davide anali kumenya. Tere adani amene achulidwe mu ndime imeneyi analipo, anali amayiko amene anali pa udali ndi Israeli kwa nthawi yonse. Koma ndifuna muone kuti adani amenewa anali kuputa Israeli pamene amaona kuti Israeli wafoka, alibe mphamvu zokwanira. Momwe monso ndiyerekezi amachita chimenechi pamene waona kufoka kwa Mkhrisitu. Chapter 18 verse 1. Ndipo zitathaizi Davide anakantha Afilisiti, nawagonjetsa nalanda Gati ndi midzi yake mʼmanja a Afilisiti. Anakanthanso Moabu ndi Amoabu, nakhala anthu a Davide nabwera nazo mphatso. Ndipo Davide anakantha Hadalezeri mfumu ya Zoba ku Hamat, pomuka iye kukhazikitsa ulamuliro wake ku mtsinja wa Filate. Ndipo Davide anamlanda magaleta wake chikwi chimodzi ndapa kavalo zikwi zisanu ndi ziwiri. Davide anadula mitsira akavalo wonse okoka magaleta, koma anasungako ofikira magaleta mazana limodzi. Pano pali nkhani yakuti Davide sanasunga akavalo. Ndiye mwina mafusa kale kuti kodi chifukwa chake chinali chiyani? Yankholi kuti Mulungu anauza anthu ake kuti mfumu yawo isachulukitse ndi kusunga akavalo ndi akazi wawo. Koma mwachisoni kuti mwana wa Davide ndi amene anaphwanya lamulo limeneli, kutanthauza kuti Solomo ndi amene anasunga ndi kuchulukitsa akavalo pamodzi ndi akazi wake pamene Davide atate wake sanachite zimenezi. Ndipo Aalamu aku Damasiko anadza kudzathandiza Hadalezeri mfumu ya Zoba, koma Davide anakantha Aalamu amuna zikwi makumi awiri mphambu ziwiri. Ndipo Davide anayika asilikali aboma mu Aalamu wa Damasiko, ndi Aalamu anasanduka anthu a Davide nabwera nazo mphatso. Ndipo Yehova anasunga Davide kulikonse anamukako. Tsono nkhani yomwe ili mu ndime iyi ndiyakuti zipangizo zomwe zinagwiritsidwa ntchito pakumanga kachisi zinasonkhanitsidwa mnthawi ya Davide. Kunena kuti zipangizo zomwe anamangira kachisi Solomoni zinali kuperekedwa kwa Davide ngati mphatso. Mphatso zimenezi zinaperekedwa ndi mfumu Hamati pofuna kuthokoza Davide pamene anapambana pa nkhondo ya adani wake Afilisiti amene anali adani akabwerebwere. 11. Izi zomwe mfumu Davide anazipatulira Yehova pamodzi siliva ndi golide adazitenga kwa amitundu onse, kwa Edomu ndi kwa Moabu ndi kwa Naamoni ndi kwa Moabu ndi kwa Afilisiti ndi kwa Amaleki. Iyi ndi nkhani yomwe ikufotokoza zakupambana pa nkhondo kwa Israeli pa adani wake wonse amene anali kubwera ndi kudzaputa Israeli pamene ali wofoka. Ndiye ndifuna ndikuonetseni chithunzi chakuti pamene munthu akufuna kukhala mfumu mdziko lina, amayenera kuthamangitsa adani wake mdzikomo. Okondedwa anzanga paulendo, kodi mumadziwa kuti mwana wa Mulungu ali ndi adaninso? Tamvani mawu a Paulo pa Efeso 6 verse 12 amene akunena kuti chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi, koma tinawo maukulu ndi maulamuliro. Ndi akuchita zolimbika a dziko lapasi a mdimaono, ndi auzimu achoyipa nzakumwamba. Tsono mawu osewa akungotsimikiza kuti Akhrisitu tili pa nkhondo pamene tili kukhala mdziko lino lapasi. Ndiye pali maganizo akuti Mkhrisitu sayenera kuchitapo kanthu pa zolakwika zimene zikuchitika mdziko. Awa si maganizo abwino. Inu ndi ine ngati Akhrisitu tiyenera kuima pa choonadi, osati kumangolandira kapena kuvomereza china chilichonse. Ayi mwachisoni kuti pala Khristu ambiri amene amasankha kukhala mu mpingo koma osakhala pa choonadi. Tsono kumakhala kuiwala kuti tili ndi adani auzimu ndipo kuti tiyenera kuwagonjetsa. Sindidziwa inu, kodi muli wokonzeka kugonjetsa adani wanu auzimu? Koma ndikupemphani kuti muyenera kuima pa choonadi. Chapter 19 verse 1. Nkhondo ndi Amoni ndi Siriya. Tsono chapter chino ndi chimene chikuonetsa kuti Mulungu ndiye wachifundo. Komanso chionetsanso kuti Davide anali ndi mtima wapachala, koma anayesetsa kukhala mwamtendere. Verse 1. Ndipo zitatha izi, Nahasi mfumu ya ana Amoni anamwalira, ndi mwana wake anakhala mfumu mmalo mwake. Pano tiye tiyambe ndi mawu akuti, ana Mulungu nthawi yonse amakhala kumbali yodziteteza osati kuyambitsa nkhondo ayi. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti pano tikuona kuti Amoni ndi mdani wa Israeli. Tsono ngakhale zili chomwechi tikuona kuti Davide sanafuna kuchita nkhondo ayi koma anali kungodziteteza basi. Ndiye monga nkhani ili mndima yathu yotsirizayi, tinaona kuti tiyenera kuvala zida za Mulungu. Tele mwina nkufusa kuti kodi zida nze ntchito yanji? Nkhani ndiye kuti Mkhristu ayenera kukhala wokonzekera kuthana ndi mdani wake. Ichi ndicho chinthu chofunika kwambiri. Mwachisoni pala anthu ochepa okha amene akhoza kuima chiyimire pamene akukumana ndi mdani wawo. Sindidziwa inu okondeka, muli mgulu liti, kapena tinene kuti mukhoza kuima ndi mdani wanu. Tsopano tiona kuti Davide akufuna kupepesa kwa Hanuni chifukwa cha ifa ya atate wake. Verse 2. Ndipo Davide anati, ndidzanchita zokoma mtima Hanuni mwana wa Nahasi, popeza atate wake anandichitene zokoma mtima. Momwemwe Davide anatuma mithenga intonthoze mtima pa atate wake. Pofika anyamata wake a Davide ku dziko la ana Amoni, kwa Hanuni kuntonthoza mtima. Akalonga ana Amoni anati kwa Hanuni, Davide alikuchita atate wanu ulemu kodi? Popeza anakutumizirani otonthoza, sakudzerani kodi anyamata wake kufunafuna ndi kugudubudza ndi kuzonda dziko? Pano pali nkhani yokhumudiso kwambiri. Taonani pamene Davide anatumiza anyamata wake kuti akatonthoze Hanuni chifukwa cha ifa ya atate wake, tikuona anyamata akupereka upangire kwa Hanuni kuti ndizosatheka kuti Davide amene anali mdani wa atate wake atumiza anyamata kudzamutonthoza. Tera anyamatawa akutsimikiza kuti Davide watumiza anyamata wake ndi cholinga chofuna kuchita ukazitape. Ndiye taonani tsono zimene anachita kwa anyamata a Davide. Verse 4. Ndipo Hanuni anatenga anyamata a Davide na awameta na adula malaya wawo pakati kufikira mmatako na waleka achoke. Pano nyamata David alandira chipongwe. Taonani Hanuni wameta nyamata awa, kotero kuti kumeta mpala kwa Ayuda chinali chipongwe chachikulu. Samaloledwa kumeta ndevu zawa. Tsono powonjezera pa chipongwe ichi tikubva kuti anawangambira zovala zawo kufikira mmatako. Azam, ndifuna muone chipongwe chomwe nyamata awa alandira. Taonani kuti iyi sinali nthawi yofanana ndi ino ayi, yomwe munthu sachita manyazi kuyenda maliseja. Sindidziwa inu, mukadakhala inu mukadachita chiyani kuona kuti anyamata wanu achitidwa chipongwe chotere? Tsono ngakhale kuti chimene anachita Hanuni chinali chipongwe chachikulu, koma ndiyenera kudziwa kuti Davide na Yesu anali wa mtima wapachala, kunena kuti anali wosakhala kupsha mtima. Verse 5. Pamenepo anamuka ena namuza Davide za amunawa, natumiza iye kumana nawo, pakuti amunawa anachita manyazi kwambiri. Ndipo mfumu inati, bali ndani kuleliko mpaka zamera ndevu zanu zitamera mubwere? Ndipo pesa anyamatawa anali ndi manyazi wako atachitidwa chipongwe. Sanafuna kupita ku Yerusalemu ayi, koma anayima ndi kukhala ku Yeriko kufikira ndevu zawo zitamera. Tele David anachita kupita ku Yeriko komweko kukaonana ndi anyamata wakewo kumene anaka wauza kuti akhale komweko kufikira ndevu zawo zitamera. Ndiye uthenga unamupeza Hanuni pa zimene Davide anawauza anyamata wake malinga ndi chipongwe analandira. 6. Ndipo pamene ana a Amoni anaona kuti anadzinunkhitsa kwa Davide, Hanuni ndiye ana a Amoni anatumiza matalente 1,000 asiliva kudzilembera magaleta ndi apa kavalo ku Mesopotamia ndi ku Alamu Maaka ndi ku Zoba. Tsono taonani chimene chikuchitika ndi chakuti pamene Hanuni atazindikira kuti wapala moto kudambwe kapena kuti wagenda ku polisi akufuna kuonetsa kuti akhoza kuthana naye David. Koma ine ndikuona kuti amene akanafulumira kuyambitsa nkhondo anali David, chifukwa chowawidwa mtima koma sanatero ayi. Pa chifukwa ichi tikuona kuti Hanuni anali ndi mtima wodelela, kotero kuti ndi chifukwa chake anachita chipongwe anyamata David. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti wayamba kale kukonzekera nkhondo ndi David mwanjira yopala ubwezi Siriya kuti amuthandize kugonjetsa David. Tsono chimene wachita Hanuni ndi chimene chamutakasa David kuti alowe pa nkhondo ndi Hanuni, kutanthauza kuti David sanakonzekere kuchita nkhondo ayi koma akudziteteza pano. Ichi akuchita David ndi chija ndinanena kale kuti Akhristu udindo wawo ndi kudziteteza osati kuyambisa nkhondo ayi. Wokondedwa anzanga pauli, kodi ino sindinu aja mumayambitsa nkhondo mu mpingo komanso ngakhale mudzi mwanu? Koma dziwani kuti Mkhristu sayenera kutero ayi koma ayenera kudziteteza ndiko. Verse 8. Pamene Davide anamva izi anatuma Yowabu ndi gulu lonse la anthu amphamvu, ndipo ana a Amoni anatuluka nandandalitsa nkhondo ku chipata cha mudzi ndi mafumu adadzawo anali pa okha kuthengo. Pakuona Yowabu tsono ku nkhondo inamdzera kumaso ndi kumbuyo, anasankha amuna osankhika onse a Israeli nalayika ayambane ndi Aalamu. Pano tikuona ukatswiri ndi zelu pakamenyedwe ka nkhondo. Yowabu ndi amene akuonetsa ukatswiri umenewo. Iye akudziwa kuti Aalamu anali asilikali amphamvu ndi wophunzitsidwa bwino, kotero kuti nayenso anasankha akatswiri kuti ndi amene amenyane ndi Aalamuwo. Tsono ndifuna muone kuti nkhondoyi yawazungulira wana a Israeliwo kuchokera kumpoto tipeza kuti kuli asilikali wa Aalamu ndipo kumwera kuli asilikali wa Amoni. Ichi ndicho chithunzi cha moyo wa Mkhristu. Nthawi zambiri moyo wa Mkhristu umakhala utazunguliridwa ndi masautso. Ndiye zikatero inu mumachita chiyani? 11. Ndipo anthu otsala anawapereka mdzanja la Abisai mʼbale wake ndipo anadzininkha ayambe ndi ana a Amoni. Ndipo anthu otsala anawapereka mʼdzanja la Abisai mʼbale wake ndipo anadzinika ayambe ndi ana a Amoni. Ndipo anati, akandilaka Aalamu udzandilanditsa ndiwe, koma akakulaka ana a Amoni ndidzakulanditsa ndine. Pano tikuona maganizo abwino amene akupereka Yowabu. Iye akumuza mʼbale wake Abisai kuti adzamuthandiza pamene adzaona kuti adani wake akukula mphamvu. Momwemonso anamuuza kuti adzamuthandize mʼbale wakeyo pamene nkhondo idzamulanga. Tere tisapite patali. Pano tikuone chithunzi cha moyo wauzimu kuti abale ayenera kukhala ndi mtima wothandizana pamene wina akuonetsa kufowoka mʼmaganizo ngakhaleso ntchito zake zomwe. Ndiye lingaliro la Yowabu linali ndi cholinga chakuti onsewa akhoza kukhazikika kapena kuyika mtima pa madera amene ali woopsa kwambiri. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu mumadziwa madera amene ndi woopsa kwambiri moyo wanu. Kodi mwayika zelu yotani yoteteza madera amenewa? Kapena tifunse kuti kodi mumayika mtima kuonetsetsa kuti woyipa asapeze mpata wothyola linga la moyo wanu? 13. Limbika mtima, tilimbikira anthu athu ndi midzi ya Mulungu wathu, ndipo Yehova achite chonkomera. Pamenepo Yowabu ndi anthu anali nawe, anayandikira pamaso pa Alamu kulimbana nawo, ndipo anawathawa. Yowabu akuonetsa kuti ndiye msilikali weniweni, amene anaphunzitsidwa ndi Davide. Kutanthauza kuti Mwisraeli muli Yowabu ndi Davide, amene anali wodziwa nkhondo kwambiri. Ndiye pamene tiwerenga verse 15 ndi 16, tikuona kuti asilikali wa Asiriya akuthawa pamene anaona kuti Yowabu wandandalitsa asilikali wake. Koma kuthawa uku inali njira imodzi yokawonjezera asilikali wena. 17. Ndipo anamuuza Davide, namemeza iye asilikali wonse, nawoloka Yorodani, nawadzera, nawanika nkhondo ayambane nawo. Arandandalitsa nkhondo Davide kuyambana ndi Alamu, anaponyana naye. Ndipo Alamu anathawa pamaso pa Israeli. Ndipo Davide anapha Alamu apa magaleta 72 ndi woyenda pasi 40, napha Sofaki kazembe wa khamulo. Ndipo pakuona anyamata a Hadalezeri kuti Israeli anawakantha, anapangana mtendere ndi Davide namtumikira, ndi Alamu anakana kuthandiza naso ndi ana Amoni. Tsono poyamba tiyenera kumvetsa kuti Davide samafuna kulowa pa nkhondo ndi mtundu wina uliwonse pakali pano. Ndipo ndifuna mumvetsetse okondedwa kuti tikufuna kutenga maganizo a Mulungu pa nkhani ya nkhondo. Tera akunenetsa kuti Davide anali kufuna mtendere ndi Amoni, ndipo sadafune kumenyana nawo. Ndiye pamene Davide anaona adani atandandalitsa asilikali wawo, anatumiza Yowabu, ndipo kenaka adani waja anathawa. Tsono pamene adani anathawa, anakawonjezera asilikali wena. Tere tikuona kuti Davide akutsogolera gulu la asilikali awakewa. Ndiye ndifuna ndinene kuti pamene Davide anali kupita ku nkhondo, anali kupita ndi mtima wokapambana nkhondo ija. Okonedwa anzanga pauleno, ndifuna ndinene kuti ndi chinthu chowopsa kuti dziko likhoza kupita ku nkhondo ndi mtima wokagonja. Kapena ndinene kuti ife sitiyenera kumenya nkhondo pachifukwa chofuna kumenya nkhondo basi. Koma tiyenera kupita ku nkhondo ndi mtima wopambana. Mwanjira ine tikunena kuti sitiyenera kusevera naye mberekesi pamene timenya nkhondo imene. Tsono pachifukwa ichi anthu ena akhala akunena kuti Mulungu ndi Mulungu wokhetsa mwazi, kutanthauza kuti amangopha anthu pachabe. Ayi, si choncho okondedwa. Koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu amachita zonsezi ndi mtima wofuna kuwombola anthu ake. Haleluya. Tele pamene tikumaliza, ndifuna kunenetsa kuti inu ndine tikukhala mdziko la uchimo, kotero kuti malamulo ayenera kukhazikisidwa ndithu ndi kutsatidwa pofuna kuthana ndi mchitidwe wa umbanda. Ndiye pankhani iyi Mulungu akunenetsa kuti popeza tikukhala mdziko la uchimo, munthu wamphamvu zake ayenera kukhala ndi zida ndi cholinga chofuna kusunga nyumba yake. Kodi inu ndinu wolimba bwanji ndi nkhondo imeneyi ya mberekezi? Tiyenera kutilekeze pano, koma timakambirana kuchokera pa 1:18:1 mpaka na chapter 19:19, mene taona za nkhondo zomwe anamenya Davide. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zimu wa mbiri amene anali mbale Osman Chiramanda utitsogolera ku Central 1:18, tinayambira pa verse 1 tamaliza chapter imene icho nkulowaso mchapter 19 kumalizanso ndithu chapter 19. Tamva za mbirinso mbali nayo za nkhondo zomwe Davide adamenya. Izi zonse mprogramu ino ya Tisanthule Bible yomwe mukhoza kulumikizana nafe potilembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Kapenanso kutumiza SMS 083-500-222, 083-500-222. Mukozanso kufika pa website iyi ttb.twr.org/chijewa, ttb.twr.org/chijewa. twr.org/chichewa kuti mumve zambiri kapenanso kumveranso kwa uzanso wena za Tisanthule Bible kulikonse komwe ali pa dziko lino lapansi. Tiye ntichite izi, Ambuye akudalitseni.